A-Town P.I. Jump pussy Refugee Genius.
Kwa sasa niko makini, kono liamua kunisaliti pensi. Penda kutopenda sasa mimi niko kati. Penda kutopenda sasa mimi niko kati. Mimi sina tamani ya penzi lolote pote. Penzi lipo pote wamesha potoka wote. Ajab Brown shika hili kwenye hand baby. Penza muna tena hila ya lazima ni kufanyi ya maana. Domana gachala yeka jizili ya kona. Yeye na dem dem wanafanya mambo ya penzi penzi. Wanafanya mambo ya penzi penzi.
Kumaraba kumaraba kumabandi waka marama hede kumabandi waka sarai mankaiga huna sultanka rakufi kumaba. Kumaraba kumaraba kumabandi waka marama hede kumabandi waka sarai mankaiga huna sultanka rakufi kumaba.
Nilikupenda kanipenda lakini ulivyotenda siwezi ya vumilia. Ata kama nilikupenda tulipanda tukashuka tulicheza kichizi. Tukaruka na ligi popote ulipopenda tulicheza kichizi. Tulikula samaki tukakula mishkaki popote ulipopenda bila shaka. Tulienda Mbagala adi Sinza, Nairobi adi Mombasa. Tulienda kila club zote tukajerusha. Tulicheza raga tukacheza rumba popote ulipopenda bila shaka. Tulienda lakini uku jalu ukaamua kunitosa kunitosa.
Kumaraba kumaraba kumabani wanka marama hede kumabani wanka sarai mankaiga huna sultanka rakufi kumaba. Kumaraba kumaraba kumabani wanka marama hede kumabani wanka sarai mankaiga huna sultanka rakufi kumaba.
Kolha den kurrebi jiri bari kuramna adhika rais tamanto. Wama hika dhidki ni kulel kadi gelis. Wayaha adunya dha walla wadara rot. Waktiga urdaye waadki dahdeni. Hadad gaysi balanti burra galamud. Yay kumad doran anige dafka hako di'in. Darinka wadnaha iya qalbiga kudide. Doqa garatso ina yahay katso. Maha saka kene faisal kaale ilkulun. Saka kene siman kaale ilkulun. Saka kene faisal kaale ilkulun. Faisal kaale ilkulun.
Kumaraba kumaraba kumabani wanka marama hede kumabani wanka. Kumabani wanka sarai mankaiga huna sultanka ratu fi kumaba.